qatar ayaa akisay dadaalladii dhexdhexaadintay u dhexeeyay xamaas iyo israa'iil horraantii bishan, isla markaana shaacisay in xubnihii wadaxaajoodka ee kooxdu ay ka tageen dalka ku yaalla gacanka. Maraykanka ayaana tan iyo markaasi turkiga uga digayay inay martigeliyaan hogaamiyaasha xamaas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka Matthew Miller ayaa isagu warfidiyay meeda la hadlaya toddobaadkii hore yidhi,
"We don't believe the leaders of a vicious
ma aaminsanin in hogaamiyaasha kooxdan argagixisada arxanka daran ay si raaxa leh ugu noolaan doonaan meel uun." Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa taageerada cadwa xamaas, isla markaana kooxda ku tilmaamo dhaqdhaqaaq xoreyn ah, iyadoo xataa uu ku dhawaaqay maalin qaran oo loo baroordiiqayo dilkii Ismaaciil Haniya oo ahaa hogaamiyaha xamaas. Dadka arrimaha falanqeeya ayaa sheegay in hogaamiyaha xamaas ay si joogta ah u booqanayeen Turkiga. Zori Ozil waxa uu xiriirka caalamiga ah ka dhigaa maxadka Human Sciences ee magaalada Vienna.
They have been coming and going to Turkey for years. Haniye
way imanayeen oo ay ka tegayeen Turkiga muddo sannado ah. Haniye oo Israa'iiliyiintu ay ku dileen Tahraan, Turkiga ayuu joogay 7 Oktoobar ee sannadkii 2023. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in aanay jirin qorshayaal ay xamaas xafiis siyaasadeed kaga furanayaan Turkiga, hase yeeshee Ankara waxa ay ka gowsadeegtay inay sii wadayso siyaasadooda ay kula mucaamilayaan isla markaana ay ku martigelinayaan xubnaha xamaas. Mascuud Kaasiin waa la taliyaa madaxtooyada, sidoo kalena waa profeseer xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Yatebi ee magaalada Istanbul.
Ankara will continue his position. Number one. Number two, they will continue dialogue with the Hamas.
Ankara waa ay sii wadi doontaa mowqifkeeda marka koowaad, marka labaadna waa ay sii wadi doontaa wadaxaajoodka Hamas si loo gaaro yegleelidda nabadda si dhaqso ah. Waxa aynu u baahan nahay nabad iyo xasilooni. Hadda aynu taasi la gaadhno, Hamas yaad la hadli doontaa? Israa'iil ayaa shirqool la beegsanaysa hoggaanka Hamas, balse ilaa iyo hadda ma jiraan weeraro laga soo sheegay Turkiga. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas oo ah urur Maraykanku u yaqaan argagixiso, inay Turkiga u arkaan meel ay ku gaban karaan. Galia Lindenstein waxa ay ka tirsan tahay maxadka daraasaadka amniga qaranka.
According to Israeli leaders, no. They will find this Hamas.
Sida laga soo xigtay hogaamiyaasha Israa'iil, waa ay heli doonaan hogaamiyaasha Hamas, waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan. Balse waa inaan xusno in Turkigu uu uga digay Israa'iil in ay ka howlgalaan dhulkooda. Marka mar kale, tani waxa xiisadaan loo baahnayn ay ka abuureysaa gobol markii horeba la dhibaataysanaa xiisado badan.
Xamaas ayaa weli haysata in ka badan 100 haysayaal Israa'iiliyiina, waxaana dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen in inkasta oo Israa'iil ay Turkiga ku dhaleecaysay xiriirkooda Xamaas, in xiriirka Ankara uu weli Israa'iil muhiim u yahay. Tanina waxa ay caddaatay markii bishan warfidiyaanadu ay sheegeen in taliyaha hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet uu dalka Turkiga kula kulmay dhigiisa dalkaasi Turkiga. Zoli Ozdel waxa uu ka tirsan yahay maxadka Human Sciences.
Turkey and Israel have one way of dealing with one another in
Turkiga iyo Israa'iil waxay leeyihiin hal jid oo ay si furan isla mucaamilaan, iyo jid kale oo ay diblomaasi ahaan isla mucaamilaan iyo iskaashi ammaanka. Sidaasi ayay markasta xaaladdu ahayd. Israa'iil ayaa u riyaaday diiwaanka madaxweynaha la doortay Maraykanka ee ah inuu taageero weyn u yahay Israa'iil, iyadoo keentay in laga dhigo in xiriirka ay Turkiga la leedahay Xamaas uu noqon karo mas-uuliyad weyn oo ka dhalan karta qodob muhiim ah oo loola yeesho maamulka cusub ee Maraykanka.